Yo, what's good world, is your DJ Festa, the big man, and this is another episode of the Top Tier Galo. This is episode 4, year 2023, end of year. I've got my top tier audience right here, and we are ready to mash up this place. Let's go!
Let's go!
Abba! Kilingini kashushe nyavu zenu. Yesu alipokwisha kulena alimwambia Simoni, tweka mpaka kilingini kashushe nyavu zenu. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya tatu sipate kitu. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kutosha usiku.
Whoa, 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 wh
Blow me kisses, whichever distance, wezi rushe, ataka ni mbali ndaenda. Mtuako mbona, nakonda ngambaya, na waza mbona, kila kitu chako napenda. Blow me kisses, whichever distance, wezi rushe, ataka ni mbali ndaenda. Mtuako mbona, nakonda ngambaya, na waza mbona, let's set, woman, let's set.
Zungusha kiuno alafu wacha iende. Zungusha uyo mplena alafu wacha iende. Vijana wana rada mta, tuka kuja nao kwa show. Promoter na tetambaya, atikume chrome. Ukinyesha ni goda na kam, doma na vitu hugrow. Pesa ndo inafanya mother mecha na toanga ball. Rapa kwa nani like, that's my son. That pussy ain't mine, just my turn. They say they want me in Dubai, I just might come. I don't like the limelight, they say I'm like vampire. Mi huwaka kreki, mongo waka empty. Mi nasaka hesi, waka wani wezi. Wana lamba kretin, why you overtaking? Manyu wana cheki, pia muna ni keki.
This is dance, the big man. Keep this dance. This is dance. Keep this dance. This is dance.
Na bado mimi sijatema. Penye tumetoka uwezi guess ni wapi. But penye tumefika uneza tell ni wapi. Mzinga zina dedikani ya jali. Sikiza niyo kwanza venye anabonga kilami. Mode nilimpata kama mezima. Kapoteza macho akadhani hakuna stima. Yeah. Sikizi za bekazi ni kuririma. Kuamka kungara na kuchoma liva.
Mademo alisema hatuendi wali. Hapa ni wapi? Mzinga ni wapi?
Mzinga kata.
And they woke up on a gal, you better know, say, never walk that, pump that, gal, them to feel it. Hide like a jockey when they pedal on a wheel it.
They steal it.
Things where she hide me reveal it. Blessed with the talent where she just can't believe it. Especially me fight to let them to deceive it. To a kind of one wicked, you have deceived it. Wait and see if she no must get feelings. Me have a sexual healing. Put up your hand because you're ready for your ride. You want a man to point your heels to the sky. Go to break and break straight through the night. Yell them up, side.
pressure from the one catch cleaner, just to fear my cleaner. Them no ready. Any loose baggage, them girl, they shady. We no one man, them never steady. All them are the watch of stocks so Freddy. Mama, me a petty.
Anapiga pick ndani nyumba na bado ananimaliza tukisikiza reggae tukibeba tukiwa matirejo dance kwa ichuni nikiroga beat so manze hip asi watu wana break up. Anapiga pick ndani nyumba na bado ananimaliza tukisikiza reggae tukibeba tukiwa matirejo dance kwa ichuni nikiroga beat so manze hip asi watu wana break up. Yo manze hip asi watu wana break up. Kuna watu wawili wawili wanacheza wana kwa mara ngapi kuna mika ukilengwa na kama jai notice avela limteka kibikala wako ni kulalia tu pesa. Mabuda wa vitambi juu ya brado simpresa. Nanguna kiwa maji anatekwa bila pressure. Form zake za kulea wazipandisha tempo. Sare sori mingi tulikuta na disembo. Kimona kuna taru wejua kuna mambo. Kitu one time kanibiza kulevako. Backdoor tuko jam down ni kulight up. Nina die short fine pass na mabandol. Anapiga pick ndana nyumba na bada na nimaliza. Tukisikiza reggae kitu kweba tukua matirejo. Dance kwa itune ni kiroga beat so manze hepa si watu wana break up. Anapiga pick ndana nyumba na bada na nimaliza.
If you take this too serious, then you really need some church.
Una TikTok nini? Baby una hafu una TikTok nini? Hizo nini? Una TikTok nini? Kini ya mabusu wamebeba spin. Una TikTok, una TikTok nini? Baby una hafu una TikTok nini? Hizo nini? Una TikTok nini? Kini ya mabusu wamebeba spin. Una TikTok, una TikTok nini? Baby una hafu una TikTok nini? Hizo nini? Una TikTok nini? Kini ya mabusu wamebeba spin. Una TikTok, una TikTok nini? Baby una ask, una TikTok nini? Hizo ni nini? Una TikTok nini? Kini ya mabusu wa mbeba sin.
TikTok, 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 TikTok. Broke it, set it, broke it, set it, broke it, set it, broke it, set it.
TikTok, TikTok, TikTok like it up on the TikTok, TikTok, TikTok like it up on the One man alone at the right bitch. TikTok.
TikTok and I conga TikTok cap. Ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kana penda kenye mi wanapenda soka napenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tena we mapewa tako. Kwangu ni clean so utafagia kwako. Ni kuche ndogo jutakula kushoto. Usitake kuona.
Na yo pull up. This tune.
One more time. Let's go.
Ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda so kanapenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tena we mapewa tako. Kwangu ni clean so utafagia kwako. Ni kuche ndogo jutakula kushoto. Usitake kuona na my dirty version. Nili jam nika sample mali yako. Manzi yako na mpango kwa wakando. Tunapiga katrio sam tunakusengenya. Ni Mr. Last Guy manzi yako ashanipenda. Mtoto wa nyumbani toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji shienda ho. Bad bitch kwa ipati vibe iko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big Boka napenda stick proper. Big Bomb bila kona Big Bomba. Big Boka napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big Boka napenda stick proper. Big Bomb bila kona Big Bomba.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupelekwa hizo klabu. Mi nataka jo a trend akule vitu best alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole hana mambo. Alafu hapo nyuma mauano yoga game bye mabitu ni hulai sibini me apply chali yake na mtoka
nyumbani toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji shienda ho. Bad bitch kwa ipati vibe iko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Big Boka napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big Boka napenda stick proper. Big Bomb bila kona Big Bomba. Big Boka napenda kuzitoka TikTok kana konga TikTok ka big bok kana penda stick proper big bomb bila kona big bomba
uli deliver Nairobi kakubali kunipea dem pen nimekuwa bad kutoka enzi za F2 Kenya nataka ni Mike Zona madem tu ini hype kona version ya dang su dema mezi beba bomba na kona tattoo shina kuwa wea cha leo nitajepa tu genge true wameangukia muara
toto wanyumani toto la home Kenya girl kana penda ganji shienda ho bad bitch kwa ifati baby ko top kwenye flow joka na perform joka na perform
faster
big bok kana penda kuzitoka TikTok kana konga TikToka big bok kana penda stick proper big bomb bila kona big bomba big bok kana penda kuzitoka TikTok kana konga TikToka big bok kana penda stick proper big bomb bila kona big bomba
na makeup ni clean sheet buzz na ni pen na paper eye kia hii mimi na feel kuteta ni two in one go to na kill me better usini advise usini advise me usini advise usini advise me usini advise me usini advise
peleka mshene huko sina time weka nyaka
me usini advise
lazima nipige serehe before bana nizeeke
Nyam nyam po ako ki Batman Nimesema nyam nyam Sijasema nyam Juti once na si twice Kitu kama maradas Ili kwa tam tam as fast Kwa sasa si ni advice Sindo yangu fast Kuminambili bat Kani dat Tunalipa kashu Zijo karibas Chunta kas Nanta piga pas Kwa wangu matak Sauta love
Me usi ni advice Usi ni advice Me usi ni advice Me usi ni advice Usi ni advice Me usi ni advice Me usi ni advice
Pereka mshene huko Sina time weka nyaka
Me usi ni advice
Lazima ni pigese
Check you boy go back Boy go talk Let you not handle my check Shida fido Chika ni bombe kiwa less Na
duko zon Na venye bana tuna flex Weko si tu mess
Let it go my best
Peace
Flight mode easy easy. When the poor na Malawi, fresh wop Mali, fresh.
matawi ni kikang sinawi. Korondo imenifanya wanati kasi gode juu ya kuki misitaki. Ani namba uno bazu neza kulo poshini yangwai kurubai na makulo. Same thing fully loaded zote ni alarm zote ziko box yani zote ni acha. Let go juu ya dopa, tukiza skiza kayo akibanja. Hapa ganji ndo inabonga, kahuna ganji nyamaza. Nasikia niko mavitu, jo niko mabidha. Mfuko ni mazao, tukicheze na uba. Njiko waga besti na joa meiva. Leo nateka tuma painting akina Aisha. Leo kaveveka na zebea mirema. Zikichika tunavuka kasavera. Ama tufike uko juja containers. Kama ni form tunaeza adi kiesha. Kwanini kesho?
Venye ina slap kishash, kishash, kishash kwa bash, kishash, kishash kwa bash, kishash, kishash kwa bash. Cheki, cheki, lete kinare ni kusetie kifuaka, lete kinare ni kusetie kifuaka, lete kinare ni kusetie kifuaka, na zikishika sana utalia zimewaka, lete kinare ni kusetie kifuaka, lete kinare ni kusetie kifuaka, lete kinare ni kusetie kifuaka, na zikishika sana utalia zimewaka.
Niko deli kama ukedi nafanya warembo wote mtaani wana steady wakistedi na walaza kwenye bedi na wapiga mijeledi machali wao na wapiga mahedi so sick in the head kaskedi meditation nipate kwa bedi already na steady macho ready zimefeti leta kinare ni kusetia jua leta kinare ni kusetia kifua leta kinare ni kusetia jua leta kinare ni kusetia kifua leta kinare ni kusetia jua leta kinare ni kusetia kifua.
Okay. She's hot, she's blazing, everybody wants her name. I got a girl with me tonight. She's hot.
don't come in a bar, a bar. She man a call me scrapper, scrapper. Creme de la creme, cream of the crapper, crapper. Some say them hot, but she hotter, hotter. Make me stress, stress, stress. Spotter, spotter.
She's hot, la, la.
Nipigia teens akisema yeni lele na kati ya matenge. What a shame besta gali kuwa nje. Gali weke wa matembe akiwa na malele. Cheki tenge yale nipigia teens akisema yeni lele na kati ya matenge. What a shame besta gali kuwa nje. Gali weke wa matembe akiwa na malele. Kila siku nko madoni. Nipiga show ya kwanza na kuna kapasoni. Nipiga show ya pili na kuna kapamia mbili. Show ya
kakana na kuna mbili.
Kati yeta kuna rapa na niweza. Takuze na mwakenya. Kulabu misi taki minato wado magenja. Na kamoja kubali buda chua wani kendo. Siliku show till nata wezi songa mbele. No wonder izo lyrics kazi nanga acha minai. Udidaro brush it off ndo nitishai. Lyrics says bazi kuna masters bro. Niko hunting na mafio. Kita tiki nike guiti. Kuna cheza ni matiki. Kila wiki wazi bilfiki. Tunjo usako busy. Kola juu ya maji aliruko marafiki. Nariba kama sema ganji. Misi taki sidai ku impress. Minataka for the best. Yo tuko kwete chandela ni mawembe. Kenye yendi mbele malele na mabrele. Kumaris Jerry Ali Salem. Sura mpya geto unabagi kiwa tage. Mistari kale madede kuhande. Utakuna kibaro kidhani ni ya fandi. Kale buruburu ni chizoza na magade. Nazime mpate janji ndo mamaki ya pate. Lakini kuzitisha nilibaki kuwa wandi. Niko praxis na mabanga unitake. Cheki tenjele nipigia tenja. Kisema yeni lele na kati ya madende. What a shame besta gali kuwa nje. Gali weke wa matembe ajiwa na malele. Check it in, yeah, let me pick it in. Just to my yoni lele, I got the yamadu.
First cafe banga 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 banga.
Ding 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 dong. People like a man de Wilson. Violet please fire band. We ma aime fam. Hypocrite shut it grand. Hypocrite.
First cafe banga.
Tic tac.
Faster.
Banga. Tic tac.
Faster.
Banga. Tic tac. First cafe banga. Tic tac. First cafe banga. Tic tac. First cafe banga. Tic tac. Cafe banga, tic tac,
bad 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 girl can create youpi,
boom boom bad cafe bad man digging, bad girl can create youpi, dance all chatter man crack chack bidim, douce mon monsieur ma en pack a fun, fess cafe boom bam blackatam, hey voleta so a bad man,
fess fess fess,
fess cafe banga, tic tac, fess cafe banga, tic tac, fess cafe banga, tic tac, fess cafe banga, tic tac.
Kanigo shodo modo, ai nyonya, bianga kanga banga, ai nyonya, jipi kissing jim big G, ai nyonya, 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 nyonya.
Tumatuya na maflivered nyongi. Mina task ya makali na magura za bobo. Na wachanganya kila mina kashenki dogo. Shanti bobo, shanti mtamu koko. Chest bobo, ras jaki tam kilolo. Weni pate makene na nikichomo adikonya. Naroga nimebonda storytelling jolly after. Mistari ndani ya jamu DNA ni za kimokta. Ningori na waroga nikidandi ya chobo. Manuka tutimba spoti na wapiki ya topa. Check it, na fichangori daba sunda kwa kucha. Nakapeleka mdogo na kajaba alivze.
Kanigo shodo modo, ai nyonya. Bianga kanga banga, ai nyonya. Jiti kissing jing big D, ai nyonya, 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 nyonya.
Back it up, girl. Back it, back it, back it up, girl. Fling it, fling it, fling it up, girl. Give me the, give me the, give me the, give me the, give me the. Catch it, catch it, catch it up, girl. Back it, back it, back it up, girl. Fling it, fling it, fling it up, girl. Give me the, give me the, give me the, give me the.
Hybrid,
red and brown, ganja bad town. We have black and brown, we are cruise through the town. My girls we surround, if a ocean we drown. Gyal a tell me say me had the toughest in pound for pound. When me step in at the club, select a throw down. Gyal a climb pan box and gyal a crawl pan ground. Gyal lock up in a cage up and pull that thing round. Me see a tree gonna hear right as it does a clown. When the girls start grind, the whole place a tear down. Gyal a choke and go down, a bumper touch ground. Me see the Yancy wine and I move it around. The man head a spin like a merry go round. So me tell the selector fi turn up the sound. I'm out and compound and no impress the bound. My gun by me have to take the hot gyal a home. I feel have three colors here now me don't pick up.
Cut it up, yeah. Back it, back it, back it up, yeah. Fling it, fling it, fling it up, yeah. Gimme the, gimme the, gimme the, gimme the, gimme the. Cut it, cut it, cut it up, yeah. Back it, back it, back it up, yeah. Fling it, fling it up, yeah. Gimme the, gimme the, gimme the, gimme the.
Upenda nga machali tu fulani ajangile ukichapa bare jamo iko babole babole zikishika utatizi na magoma za jabi di mamu.
Na 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 yo pull up. That is true.
One more time, one more time, one more time. Wewe. Weka, weka, weka. Hey. Energy.
Niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki na niki na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki na niki na niki kuita utaitika tusisumbuane juu hujafika na waiter shot unapima nje ya mallis na bado zijashika oh Becky with the good hair okay kabaya big bam bam oh hey tuko jing unacheza maloje ukiwasha patia ule sanse baby my love mapenzi undercover na ye kuwanda kama kuna another oh jing tangu jana sitemi sitawacha
no no
budget your blunder so dishi kwa kibanda na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki na niki na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki
Naniki, ndanga machali tu fulani ajangile ukichapa bare jamo iko babole babole zikishika utatizi na mangoma za jabidi na muwa na mastingo andele andele boy child and I day nimpatie ka family kama kabi na mili kitu waitu happy le missi dem wako settle my dream si reality kula kitu hungry hungry
my baby my love mapenzi undercover na ye huwanda kama kuna another jing tangu jana sitemi sitawacha
no, no.
Budget ndio blanda so dishi kwa kibanda na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki na niki na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki na niki
Upenda nga machali tu fulani ajangile ukichapa bare jamo iko babole babole Upenda nga machali tu fulani ajangile ukichapa bare jamo iko babole 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 babole
babole babole babole babole babole
Babble, babble,
let's go, let's go.
Blackie, whitey, Indian, Chinese, Slippy, Fluffy, Woodyard, y'all will have money. We don't care, I'm a girl, we want them near. So if you love the girl, them, I'm in the ear. So it's no time. Thank God for the girl, them. Thank God for the girl, them. Trouble and problem. Thank God to the girl them. Thank God to the girl them. Yeah. Thank your father. Yeah.
To the mother, yeah. The auntie, yeah. The sister, the niece, and the daughter.
Why this make you feel like you? Why this make you feel like you? Why this make you feel like you?
Let's go,
yeah. Come wine till you broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. If you broke off your back. Broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back. Tell me, know you got the glue, know you got the glue, know you got the glue. Come broke off your back, broke off your back, broke off your back.
Wind up on my body, girl. Why like it's a carnival? Girl, me love the way.
so me turn bad, so me turn bad. Every woman get mad, so me turn bad, so me turn bad.
Tell you, say, me and my don't find a body day. You really look good, me say. I'm happy receive your love one day. Yeah, why you? I'm in love you. No, y'all are down, you know, put above you. My love is when you touch you. Me never, never see a girl when me love so. Back it up, yeah, take time up. Body not up, yeah, turn back around now. Me wanna see your face. Looking at me, eye, looking at me, eye, yeah.
Yo, me get there easy. Them easy. Them follow me like Twitter. Them follow me like Jesus.
I will the girl, them a Madova. The big bad Benz are not a Yota. Police woman is a pullover. She use her hands, search me all over. Me think I better like that, this if you sober. I never better like that, this much as she blows her. Married woman, come closer. Them say them want ride on the bulldozer.
Yo, me get down easy. Them easy. Them follow me like Peter. Them follow me like Jesus. Me get down easy. Them easy. Them follow me.
Me and Nicole have a love. Me and Nicole have a love. This you know.
Pool party, if I'm in the beach, we have to reach a summertime.
Hey, every man say baby come along, go be a suntan in the summer sun. If you want to play jump, go back on, go be your umbrella that the sun is gone.
The young girl, them a bring it on, in a bikini, them in a pretty town. You know fish and girl, bring it come, if you have a fool, fool man, get it on.
Boat more may come from me now. Pretty girl does a pose like Tommy now. And the dogs them around them down you know. In a the shade it's straight back from me now.
Uptown full of fun in you
know.
FBI, we are going now.
Cherry Garden.
Dream Weekend coming now.
Miss Borough Jackson.
Much I got done now.
Oh, oh, here we go. Summertime is here. You know.
It's a holiday.
Show me love, and I tell me my sweet life. For things a party shot, like one STD. Girl, them a wine for me, yeah. How we have this style with them love, them watch we like MTV.
Alright, as me reach me see girl for head top. Swear me no one go a bit back.
Yeah,
apple for jam me drink till me skull hot. Hot, you know they like to cut.
See ma,
me go circle round now I'm bad. Me a girl a show those three real bad. Do all hot grab a bus in a me head. Believe me say a lot. Like one M16, them call me the raving king. Touch a small girl, show me love, and I tell me my sweet life. For things a party shot, like one STD. Girl, them a wine for me, yeah. And we have this style with them love, them watch we like MTV.
I'm drinking, I'm drinking, I'm drinking, I'm drinking, I'm drinking.
I'm red, oh la 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 la. I'm drinking rum and Red Bull, and you see, let me heart full. Them want me get awful, like them on the dance I'll get drawful. And I'm rum and Red Bull, and you see let me heart full. Them want me get awful, like them on the dance I'll get drawful.
Me start the deal with a flask, cranberry with ice in a glass. As a light can't find me, me last. Buy me one a liquor, come me and me one boss. Drink fi jump, that me endorse.
Oh.
After the flask, then we move to the quart. Tell the bartender the bill restart. Coconut rum me use, wash off me heart.
If you hide and drink, then you must get.
Drinking rum and Red Bull, and you see, let me heart full. Them want me get awful, like them on the dance, I'll get drawful. And I'm rum and Red Bull, and you see, let me heart full.
Oh, much
them want
drink.
Me get awful, like them on the dance, I'll get drawful. Get,
oh, my dear, Ian.
Now, you
are?
Alex on the beat.
Nikuwa na marafiki, ura. Nikulewa na marafiki, ura. Nikuwa na marafiki, ura.
tunajibamba
marafiki majirani rani
wote tunajibamba
I am happy today
so happy
I am happy today
so happy
sisi ni wale
Drama, mm-hmm. Oh, my, oh, my, no, go down. to die another day for you, baby. Put my Casanova ways for you, baby. The only time that you say that you hate me is when I take the last slice of pastry. Now I'm on the run, 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 run. Loving you till kingdom come, but you drive me crazy. Send someone, still my billboard, baby.
Man, I'm the one today, be. I'm all you did, I mean like for me. I just wanna be there when you need me. Baby, now you matter, I need you. Sing all day, yeah. Overdose, body overdose. I'ma see you carry overload. And you know you bad like commando.
People, people, people don't really know you. They don't really know you. 'Cause you see people, 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 I pass it watu ni waweke wazi. Mubaki na mishangao kuswa ya mapenzi, nataka kuyaeleza. Na leo tena waite ni paparazi, warushe kwa mitandao, siataki mapenzi, nataka jipongeza. Nemwita yo baby, kumbe naye na baby. Oh, nemona kipenzi, nemshenza kupendi. Ama kwa ni mtihani, mambo mingi dunia na mistresi siwezi. Oh, oh siwezi.
Mbora ni mjoto, maisha mafupi ni simple.
Kupendwa mimi nitajipenda peke yangu. Kilichoponza fala kujiona simba, kumbe swala kasama kwenye penzi utwala, badala kusaka miamala. Ayo toka neti pesa sana pendeza, na tena na enjoy na wanangu maombo. Wakamtinda soma na kamwili kana nona, we mwenyewe si unaona ya aina sema bora.
wa mwati Aniachere tati ako hike
Festa
Anyana mosia ya kura kara Na kera kara weda wakaga No, 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 da pira Na kera
as you enjoy this mix. What you must say? It's a rap, adios, adios, adios.